una na 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 una ayo oh oh. Kila siku navuta nyuradi nyuradi, atuepushe na wafitini fitini. Nimelewa chakari na penzi lako jamani, sitokwenda mimbali, niko mwisho safari. Shingo yake kama twiga, nywele za kimanga, nyuma rigirigi huyu mwana lawama, akifunga kanga nyuma alivosunda, utamwana na sinala nikijiramba. Penzi letu barida jigamba, ahe, 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 oh, penzi letu barida, tunajigamba. Nitakuganda karubaruba, sitotukutukutoka kwako, nimekufa nimeoza. Hata wakinitasoba, nitakuganda karuba, sitotukutukutoka, yeah. Tunaendana, tumeshibana, zao lawama, kuchonga tukwa sana. Kama twiga, nywele za kimanga, nyuma rigirigi huyu mwana lawama, akifunga kanga nyuma alivosunda, utamwana na sinala nikijiramba. Penzi letu barida, ahe.